Yo, Horus.
Run and get your boy.
Keefy's all on the beat.
Fulai, yambuza kwe marira. Ozambe mzibu vyo vye marira. Me, embuzi zeka vya. Embuzi zeka vya. Me, ajiwe yesoza. Ajiwe yesoza. Shifula, wena msanze nga kirira. Nga kutefende kwa sike miula. Ozambe. Ozambe.
Ozambe. Shifura, mpaku baby ondieko. Nina matoke kankueko lieko. Sausage na kulua breko. Aliacha jiwa kwa kentaka jena mekdo. That got me money, wana catch it for me. Nikizama ndani, kana skizi ya mgazi. Uneza tell, kana penda mananasi. Supu yo crown, nateleza makamasi. Baby girl, na digi uki bounce, digi da. Kago fli na sunko, nanipatia kicha. Unazoza, zigo malifisa na imenona. Yosma mesha kisi na monchoka. Baka na wika, trio wange.
Ozambe, Ozambe Bambi, Ozambe, Oza, Oza,
Ozambe, Ozambe, Oza, Oza.
Chucky, yeah, Chucky. Anybody mwite Gen Z, akona luku za kibabi. Yosikiza Jay-Z, akunyongi makali anapiga JD. Lakini tuo zambi, yosikiza daily. Akona kwela anafiga huko nyuma amebeba. Anapenda nginyo na mastingo ameweza. Pale kitandani venye mihu ipeleka. Nikisha ipiga inabakia mehema. Oh Hari,
unanimaliza.
Oh Hari,
unanidigiza.
Oh Hari,
unanimaliza.
Oh Hari.
Shifura, with the dimples, wow. She's the girl I want. Abalala setaga. Come to me, come to me. Baby, baby.
Oh, Zambe. Oh, Zambe. Oh, Zambe. Oh, Zambe.
Ay, Shifura, sibam sisura. Mubantu anakam sukuma. Shini na roho safi na tabia ni chafu. Na gyoka Jezebel ni shetan kichuna. Mife ni bovu siezi peleka upesi. But you know I can talk that thing to ya deki. Cheki, baby take a bite kwa ikeki. Kwanza nikiben kwa isit, we uhappy. Oh, oline saru sanyu kamu. Flow ni tamunga ya sindi sanyu. Tumbi za sound baba. Lotlat mwana njagala babia.
Shifurai, yambuza kwe marira. Ozambe mzibu vyo vye marira. Me, embuzi zeka vya. Embuzi zeka vya.
Ozambe, Ozambe Bambi. Ozambe, Oza, Oza.
Ozambe, Ozambe, Oza, Oza.
Unireno ingoma we uma, ura kesho ngoro. Unireno ingoma we uma, abana katera kesho ngoro.
Unireno ingoma we uma,
ura kesho ngoro. Abana katera kesho ngoro.
Ozambe.